Munnakibiina kya National Unity Platform era kikwatidde bendera okuvuganya ku bwapulezidenti bwa Uganda, Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo afunye ku kalembereza ne ku buweerero abawagizi be obutakubamu ttiyaggaasi naye mwennyini, mpozzi n'okulya amatereke n'ab'ebyokwerinda nga bagenda maaso n'okusika omugwa mu nkungaana z'ez'enjawulo nga bwe kibadde kikolebwa emabega, era ng'ono abadde anoonya akalulu lunaku olwaleero alumazeeko mu mirembe. Ono n'abadde ali mu disitulikiti eya Omulata n'agenda maaso n'okunoonya akalulu akamutuusa mu ntebe y'eggwanga, olwo n'alyoke ateekewo Uganda empya nga bw'atera okukyogera yonna gy'abadde ng'anoonya akalulu. Wabula babadde nga agenda maaso n'okwogerako n'abantu beeno ng'abategeeza nti yeyekka agwanidde okulondebwa kwa pulezidenti wa Uganda, abategeezezza nti ebibaluma byonna abimanyi bulungi omuli enguudo embi, obutaba na masannyalaze nga n'amatono agaliyo gavaavaako buli kaseera, ebbula ly'emirimu mu bavubuka n'ebirala. Ono n'abasuubizza nti bino byonna agenda kubikolako olwo nno buli kimu kyonna kibeere kuzannya n'akwagala nga batuuse mu Uganda empya, era n'abasaba okumulonda akyuse byonna ebibasoomooza.
Is troubling here. There's only one thing that we can give you. That is the promise that we will never betray. We promise a new Uganda where everyone will be equal. It does not matter your tribe. It does not matter your religion.
Wabula era mu ngeri y'emu Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda maaso n'okwenja akalulu talemye kulaga kwemulugunya n'okwennyamira olwa bibi okwerinda abamutulugunya ngali mu bitundu bya Buganda, kyokka ate bw'atuuka mu bitundu ebirala ne wasabawo okusoomoozebwa kwonna kumutuusibwako, ekyo nno akiyise butiitiizi obwolesebwa abo bavuganya ku bwa pulezidenti.
The same person who said he was fighting for democracy, he is now scared of people campaigning. Ever since I started campaigning in Buganda, we have been watching the TV. It has been tear gas and bullets. Museveni says there was no democracy during the days of Dr. Obote. But in the days of Dr. Obote, a presidential candidate did not have to put on a bulletproof and a helmet when they were campaigning. In the days of Dr. Obote, Museveni was never arrested for campaigning. In the days of Dr. Obote, RDC has never stopped any person from Uganda to go and attend any political rally.